Ebikwao tebyenkanankananga naye kati mukkirize nti wente wendi. Ebikwao tebyenkanankananga naye kati mukkirize nti wente wendi. Ne wava nno metuwakulemu ndi weebuddu gye ndaga ntegeera. Bangi banteebereza kuba ddene nnyo ne basimba n'ennusu mumanyi yaani. Kati abadde awakana mugambe keeko eza akafutuka ebigevu munda ez'essimu omugava atawandabyokya amani yanfaako omuganda wange. Mwannyina zinnabira olyangako ku bintu olumberubbi basulwamutwala luyina ennoma yali muyembi wannyo naye kati olumbe lwamutwala byo bwebityo nebyemirimu gyaffe gyo ginyuma naye abateesi bambwa mu mpalani abafumbo mwetereeze konsititusoni naye abufumbo bwammwe mbateeteese obumbo bwammwe bwalinzi tuleke olubatanga twagala n'ebbanga kontrakiti ya laavu basekwako mangu wakabbaayi ayiza osayininga nga nkuwasa olundi constitution yebeere mu muntu tuleme okutamu abaganzi baffe ng'osayininga oba myaka mwera n'abaana babeeka ekigero kyabwe ebintu bibeere mu buwandiike tuleme okutamu abaganzi baffe nga naawe omukazi osalawo muntu tujja kufumbyayo ku mwaka gukwa kasitakugwako musibulenga oddeyo okulujja weetereeze gwemujja okumanya valiyo yammwe bw'oba ayagala ddamu muteese bw'oba omutamiddo totawaana mugambe nnyinayo yasayinize omukazi atamwaga omwana wange watambula ekkuba abasiya kyenda balaba kwini watamumanyi munda olaba feeke ng'eri bo bakwana eyanobe wange eyeewuwo kyacyanca woofu n'ekyana ng'ate nze yantamadda gwatootibya obukube bwalinzi tuleke olubatanga twagala n'ebbanga kontrakiti ya laavu basekwako mangu wakabbaayi bw'oba okyayiza ng'osayininga nga nkuwasa olundi byakomadda abaluno obafumba beerya kumpi obufumbo bwaluno tebuwangaala kiva ku bakazi bo bangi mu nsi bw'oba okyatendereza yinettutweto ate owaakabina akagefulwajja olwono otunula ebitakutanga nga tonogoyina ebbuba lirinya olwo owaakabina akututte mwoyo omulanga ekyakamugeza weetereeze lawa abakukwata ovuluba nyenva kale mwawukanya jjambiya nampi obasonga tubeera nga mwetawadda olwo olwo omulabo obubakobako n'obutamu bwali wa muziba ng'omutamiddwa ebibi bizuuka tukole ebbanga oba mwaka gokka olaba akutoka kigumiikirizeeko okumala okuggwa mugambe wammwe weewo tajjaggaana kuba gye bamuzaala anoonya omundi obube bwalinzi tuleke olubatanga twagala n'ebbanga kontrakiti ya laavu basekwako mangu wakabbaayi bw'oba okyayiza osayininga nga nkuwasa olundi ebbanga liweddeko lyemwalagana tukole kaadi eziyambayamba oyo abakwana mulage mangu nti ndikuliizi ya myaka mwenda ogira onoonyayo atayina wagwa olwo tujja kukuuma abaganzi baffe ng'etteka lisibya limenye yenna nga kontulakiti emala kuggwako wakwekyangira kumuwabirenga ate atayina tumwabulenga abe n'akatonyeze wano mu kyenyi olwo kikiyambeko abakwana bonna ndi kufosero siyena muntu maze ebyange manyisirwa mu bintu ndeka okukwata ebyange byemuyimba mumpa amaanyi mbebaza mu lujjeera nkyayiya abudumulasirya nsindi weebuddu atamanyi ntegeera ayinza essimu ab'olugave mu enabbaayi obufumbo bube bwalinzi tuleke olubatanga twagala n'ebbanga Yes, sir.